sida ka qoran jadwalka iyo habyanka guddiga doorashada qabanqaabiya ee Koonfur Galbeed bariyay oo ahayd in ay baanagada doontay maalinta ka horeeyta khudbado iyo jeedin doonaan musharaxiinta tartamaysa doorashada madaxweynenimada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya maanmaad ilaa ay hadda wal isbeddel ay ku kooyay jadwalka guddiga qabanqaabiya doorashada ilow shir jiray id maalintii shalay haytii gudaha baladku iyo ka qobadeen odayaalka dhaqanka Koonfur Urse may baa ku hadaleena arrimo doorashada Koonfur Urse may baana go'aamiyeena in doorashada Fidlan Dhik sidi u sileeyay malaaqa Deero Yaquub Afayka golo malaaqe Koonfur Urse
oo in doorasho ku dhigay 17kii bilii December iyo haytii doorashooyin ku dhigay odayaalka markii oo aragan qaabka ka socota madaxweynihi is overdhahay is azali xildhibaanadii doorashada liinka talagalay Muqdisho liin qaaday odayaalka ma aha saareena bayaan ayo isku dayaan qodobka lixdamaad oo in doorashadaas dib liin dhigo maantana ma isboonaysiiyaane maadaama mid niyaalo xildhibaanadii oo waldoorada lahaa codka lahaa maanta mid jooyaalo ma dhigi karto inay dib liin dhigo in doorasho dhigo ma dhigi karto odayaalka mayba ka baaqayaan inay dib liin dhigo
sidoo kale malaaq deero mayba bulshadu aan ka nasteexay inay arrinta Muqtar Roobow hada gelin jeysidii iyo odayaalka unku hunduru doogna waana ku dhidhii doonaan ilow mayba aan fartiimay inay isdajiyaan oo iyo roojiyaan Hanis Bambahowko isla mar ahaantaasna ku dheeradaan walkisto oo qaraabo kora nabad deegaanka iyo caafimaadka
mayletina boqol afartan israal xumnood oo xaqoobin doora sida odayaalka maha sheegan dhibaatooyinka laha dul maray oo isan la siin sheegin isan dhagaaginka deegaan haytaan soomaalida ma iraasa dilkay idoogay lama anduuban daamaysade dilkay idoogay uu noon duuban Sheekh Muqtar Roobow uu dabar roogna dowladdii Joor Falka niyaday sidii uu dabar roogna maysin ku codsadaane isin iigin ay layska banaaysanay may arago hayna in isin iigin layska banaaysado oo lalay goomo guba jidka fadheeda walwalbana ka gabadaayaan kan tuuga ka gabadaaw kan sharwadaaga ka gabadaaw kan fadnawadaha ka gabadaaw oo dhibaato badan siin ka dhiyaaso maanta lamadan bere qalalaasaantii jari intii dhiigan oo baahi gordaasaan inta dadan oo dhammadiina gordaasaan maanta laamiga maynin yaale walaalkeen qaaliga oh ilbaan anin yaab walaa rasuul walaana noo raadi yahay insha allahu mayba la siin lana odayaagin siin balan qaadayaan inii arrimahaas iyo dab roogan mayba siin ku codsadaane shacabkii kan haddii atiin oonu siin hukumaayo jidita inaysan banaaytaan inaysan mudaaxaraadah mansuubin may weele mudaaxaraadka saddex walaxaad ballidaa ka eyi shaleedii hal shay aan faa'iido ku eyi shucuurtaada mawjaasoo faa'iido ku eyi saddex walaxaadna liidaa ka eyi amniga liidaa ka eyi maaliyadda liidaa ka eyi caafimaadka liidaa ka eyi goomahaas la gubow waxaa ilaankii lama goora sifayda injiido beer shay jirida caafimaadka lidkeeyi lanka amniga lidkeeya inta anaasin sheegayaasin ka dhahdo madaas marka kiiga kin ini laamiya bilaash inta deedaadu ma fadaano wal un cod ka hela korno wal un ka hela korno ini hadal ka hela korno ini itangani dhamman hadda saacaddan la siin la hadalaana mayba siin ku codsadaane inay isan jidatee banaaytaan mayba siin ku codsadaane laamiyaha shalay isan gubteen inay isan xaagdaan mayba siin ku codsadaane inay isan arrimahaasi eedan ka shaqaytaan qolooyinka amniga oo keerka farta kaxaayaan oo shacabka mar walba badhibaateeyaan may siin lana waxyaali una siin cidmini ma ah walaasan ka socotaan walaa una siin cidmini ma haytay inay isan cadowku ku ilaalidaan shacabka walaa una siin idnini ma haytay inay sharafta ummadan isan ilaalidaan ma walaa una siin idnini ma haytay gabarta suxun gurishii alleenka farax umaan dhibaato linka jaysida waxyaalahaasi eed iyadan ku xumaysan shacabka ka soo gadaan siinka amaanana muddooyinkiisan shaqada haysan oo amniga ka shaqeeyaan oo magaaladan bukhriya iyo naayo reerkaadii iyo kontroolkii al-ahmar lamwalba titol ka talaabo isugurishay ciifaday isinkiina la ka ciifaday isinka maanan laakiin waxyaalo kasto isin soo bidan haddii isin dhiig deeridan odayaalka agtiyo maamul sinyaab mayba isin ku codsadaanayni amaanada lasiin dhiibay isin ilaaliba sida odayaalka in sheegan sheekh mukhtaar raba muwaadin waay kana naqaano cod dheeraa ka diiban sheekh mukhtaar raba muwaadin waay haas sharaxi waxyaalo isu geysiday una ogsana dambe ama jar dambiyis loo soomaalilan galna male xoriyadiis in la siiyo fadaan inta xildhibaane ah una ogsanna oo qaatil ah una ogsanna oo dowladda federaalka ka jara maxaa jira walaa cadadaba maayo si leewal dile soomaaliya dhan baa waldile okay intaasaas in dhah roogay may markaas leen qabdu waayo ma unana ni xumaayey amba odayaalka dhaqanka la kuumaayey amba gabarta gamboolayta ee mukhtaar raawa la dhalatay inta ka ooyeysa la fadaw la ooyintiya ilantiya yaa may kelmad la kaabtugay walaaqas wala qaadad korma eh odayaalka dhaqanku ku dhiidhiyaayaan shacabka unu shaqeeyahayn shacaba unu siin shaqeeyahayn jidka banaaye shacaba u jidka banaaye hal qof shacab ee jidka fado maaraga korma dukaaminkiin ka ganacsada jidateedin furdo walsiin roog walsiin doode laakiin haddiisan mar walba rabsha ka shaqeysan horumar ma helaasan dowladda la fadaa oo lankin liyihiira umsiin dhisa maaso odigiin dhaqanka one min imaalaa madashay ilantu ku kooyahayso madashay ka adaadeena sharaf muwaalada may weelaasaysan ay layska darnay ay la dagaalamaasaan lankii walqabaday bay okay lanka kale araabee gadaal ku jara kan la dagaalamaas keew kii ada dhisatay shalay driskin giliidiya la dagaalamaas kan oo shacabka oo kii la dhibaataysan oona yaa la dagaalamaas joojiyey walaaqas beelaha oo dhibaatada liinjeysadi nooc kasta naqdeena unku taasiyaan maylana sabar iman ilaahay noowada si asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
malaagsiina oo usiina kumid ee golo odayaalka dhaqanka yaa usiina warami maybaana bulshawiinta koonfur orsan sheegay iniyo ka qanacan waana iyin ulhayso iyo shalay in egmadeenga taleeda waana ogaadaan iniyo odayaalka marba intalii doonno waliyo dhibsadaayaan ama dhimiyaw saas dartiye mayba erey isdhimrii hanis bambahowka rooji markii hasin deerta farinta warbaahintii oon mariyaayan
dhibaato iyo dah idbahar isdagaal faa'iido dahadu isirleeye horaan aragdeen nalka dhibaatadii isaa mari ani waay aragka nagado lafade dhib horaan aragdeen dhib lamaad galnyaaliyan kusuusateen weli dhibaato alla nihaaya arago u hayna dadaal aan ka jarin madaxdii federaalka mataqaano koonfur galbeed toddobaatan iyo toddoba hilo dhibaana laga doortee dhammaantooda qayladaas way taagan tahay reer koonfur galbeedow waxaan idin sheegayaa idinkuwaas dhibaataynina mukhtaar roobo waa la soo daynayaa sharci lagu hayo lama hayo idinkuwaas dhibaataynina nabadgelyadiina ilaashada nabadgelyada faa'iidada ay leedahay waad aragteen olaada dhibka ay leedahay way waad aragteen gabadhna ilmaha gacanta jiidayso dhaarna dhabarkeeda saaran baabuurna la doolow lu ku tagtay saaka mar labaad inay u odolayso arrin loo baahanyahay ma aha dagaal ay raadiso walaaliyaar waxaan idin sheegaynaa odayaashiinnii baanu nahay wax kastoosan dhibaaya ayaana dhibaaya dad meel iska farfadhiya ma ahiin shirki shalay galnayba xali waaga loogu fadhiyay saadan aanu joognaa nabadgeliyada ha la ilaaliyo midda kale waxaan leeyahay innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun
odayaal dhaqameedka oo sii hadalini maybaa sheegeena iniya suurtagalan hayna doorashada koonfur urse iniya dhiida maybaana taas daliil ahaan ka qaadeena xaaladda deganaansho darro ee ku jarta deegaanada koonfur urursa musharax kumid ee dadkii in kolayta maay kursiga koonfur urursa oo hadag linjaysidii geekada xurriyadiisa aan haysana garwaaqsadeen waana go'aamiyeen inay doorashada 19 ka riyad lan ku dhiga intii lagu deeraw wasan arlaada nabad ee doorashada gala korta siyaayiga xilka madawinaaga koonfur urursa waana ee gudoomiyaha baarlamaanka koonfur urursa Abdulqadir Sharif Sheekhuna Maye iyo odayaal dhaqameedka Hajeediyeen inii uu hay doona xilkaas ilaa amanta lagu doorado madawiina kokooyow idka dubtaatiyalka baarlamaanka koonfur urursa oo xor ix xalaal laga doorado
ku gollanana maybo bulshadi ya deganay bulshadi wal doorada lahaytay walin doorada lahayd ya habadani saaysad markasta oo xalan ka helno habadaas joojinteeda ee dhibaatooyinka markaas uu jarto soona habad xalan ka helno ya odayaalkan la jeedan qofna ma in ka danaaya ay madaxweynaha meel jooga haysaday ma leh madaxweynaha sharci ah inay habaa fadaan laakiin sadaha ka baxay waa sadaha ka baxay oo aan la nabdoonin madaxweynaha habaa ummada oo koofur galbeed deganta dhamaantiyo iyo raali ka yihiin ololayaasha oo ka baxay